Hakuna muda wanakupa faraja, unazani unalivuka daraja, wapewa sifa unanyimwa na hajaja. Hakuna muda unapitia darasa, unasoma humalizi kurasa, ufiki mbali wanakupa mikasa baba. Kama kuimba minaimba sana namna nisifia, sasa mbona stoki? Kama kuandika naandika sana nyimbo zao nazijua, sasa mbona stoki? Labda muda bado haujafika, acha pewe mondi nami hata nipa, labda mimi bado inachofanya mimi nakasirika, anapendwa amba mimi nadhirika, yani bado au niruge nichukue na maji nioge, tonyota ingaina kwa wema nikombe, nipite kwa Jaki ningonge, niende kwa Zaria nihonge, no watu wanitamu, no watu wana bado, bado, bado. Yeah, 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 oh Lord. Yeah, 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 nomba hii. Yeah, 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 angalau nyimbo moja tu. Yeah, 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 nipe. Yeah, 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 angalau nyimbo moja tu. Yeah, na mimi wanitambue. La 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 la. Mwanzo nilizani gundu au nyota labda inafifia, nikajipa moyo nikiwa na yule labda tanyanyua, kumbe nikibudu mbuzi kafalafu na mnyanyua. Nikajipa moyo eti kwenye giza nilikone jua, ila kwa nini bado wanapendo wao misi onwi? La kwa nini bando waliokuwa dogo zangu wanahiti? Au labda nilifungura riziki, au labda mimi kwenu sitajiki. Ambaruti na video wanakiki, yule nae kaimba buku wanahiti, au labda mimi kwenu sisikiki. Tatizo lenu nyivya mana hamvipeni. Yeah. Ujinga jinga na ushenzi ndo na treni. Yeah. Ukikosea ta kidogo hakupeni. Au niroge nichukue na maji nioge, tonyota ingaina. Kwa wema niombe, nipite kwa Jaki ningonge, niende kwa Zaria nihonge, ndo watu wanitambue. Mana bado, bado, bado. Yeah, 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 nomba hii. Yeah, 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 nomba unione. Yeah, 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 nisha choka mie. Yeah, yeah, oh, oh. Yeah, yeah, na mimi wanitambue. Yeah, yeah, yeah.
Massive story.